yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde kono jamone moɗon habaruji meɗen hannde sembe mono ñalade ittade nder leyɗe duniyaru do filodiridol e ñawu hono rafi faddagol cille ɗu ndu kono kawno ga e tati lewru men ndu endam seni woni fedde leydi Niger hawjine filla ko darto sigila kañum e gaɗoto cuɓaki keña ɓe gaɗi jiida hakkude mabɓe e wallitoɓe caggal mo duɓe daari laabi sigila gam batte wadde ɗereji to ɗereji ɗo fotoji himɓe tawte gam batte cuɓaki garowi kiyenɗa nonni gollal ko darto fawara joni ndu konnani hono wattugol lantarti nder gallude ñeme kañum woni yewtere men pindira hannde studio kala sumana amadou woni wi assalamu aleykum yaade e moɗon joni ni en puɗɗiran goo fo hannde nde noga e tati lewru mai kamwon ñalade itta nder leyɗe duniyaru do filla ko dartodir duggol e fawar joni nawallaji ko heɓoto rewɓe har filla ko dart hara ko darto ɗum nden ene kay seni hono fawara jondu ko wattu himɓe kemiɗe capanɗe jeɗɗe ɗiɗo woni ko hiisa duminaɗe sappo e jeegon ko tawano wondi e muɗum joni wakkadi mo kalto endan nder région mo maradi kandu konda yiyama ɓeydari waɗi e dow filla ko darto himɓe endan ɗum waɗi hono andigol amma ɗum yaara e caggal nani yewtere nde mohammed mama waddini min pirte fulfulde
nder loktorore toroɓe sukaɓe sawrete ɗo rewɓe ɓe mbawta faddade cille ittanama nokku tonawaɓe faddete yeruno docteur Amadou Issa hoorejo loktorore nde wiiri bako kan en gaɗi tindinol fawarde jon nawaɓe ɓe mbawa faddade calɓe mu'en no hedditi warde to mabɓe
en 2018 on a eu juste
ker hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom waɗi rewɓe sappo heɓe ɓe min gollani yeno ɓen fuu ñawti amma gaɗa ñawtol gol miɗen gaɗa filla natol mabɓe nder himɓe ɗumdu waddi kono hani ɗum duro ko watta rewɓe ɓe naati
himɓe
misali safarawu hamidu duuɓi tati ni ko ɗum torri ɗum ko henno gollal nde worre ɗum fuɗɗi e ɗum samtor
duuɓi tati ni komiɗo tawra e saɗornan faddade cille ɗam gatawere balɗe tati ni mi waɗi kañƴum ndu fuɗani kan saɗornan ɗam komi ada mi yara hôpital sai mi gollana hannden ni no wodi dama wuro du wala nefowo kam goran ni noon wakkati saɗornan ɗam hewti
yerno docteur Amadou Issa wiri ñawgu wona kudde noon rewɓe ɓe heɓa kisa ɗi nawallaji e saɗɗormaji gom ɓe jaaɓe ndimoa le loctoreje ɓuri
noni wontiri fande ko watta tonuji noga e jeenayyi ɗum ndu kono safariji loctoro no endan laatiɗi nagama alarbare sappo e jeegol lewru men ndu endan to endan to poste policiɓe wonɓe dow keerol to enda makkalo ndi ɗum ndu konna safariji ndu sisi wonko tawa nder muɗum laati ndu konna wadda kana fa yaare fa gaya nder région mo doso yeruno fawar jondu hono campagne kaw jiiɗo dur duggol e fawar jondu kono kulantereje bonɗe mbitiditeɗɗe no haaliri ɗum ndu waddi ko fa hande en ɗum ndu ƴeewama wi'ama ni hono wakkati ɗi safari wonno watte ɗi gattiraka e laawol gonga nde mobile ɗiɗi woni ko ɗi gatta du fa gam batte ɗi kewɗe mbitto eɗe ƴuwe leydi goɗon ko wona leydi men Niger eɗi ƴaɓɓoro ɗum hisama ɗu konna ko watta millioji kemi joyi capanɗe jeegom français fa kam woni ko safari ɗi endani hono ummoyto nani habaruji ɗi kettino ni ɗo endan ni fande studio kalangu no tawa fande ni maayo leydi Niger laati ko hitande fuu yahano ɓeeɓa ɓeeɓol bongol hikka du ɓeeɓi sanne fa yoori fa le ñamen ɗo nokkuji kewɗe e neɗɗo ya jaarede tan won ko yiyete ɗum waddi ko fa wara jondu konɗa ni hono machine kawjiɗo filla hono foɗugol ndiyan gonto endan gudel heeɓi kamde saɗorma saabu hono koɓe keɓanno e ley wakkati wakkati ɗum endan hande nde ɗum jippeke sanne sanne ɗum saabi spain kam woni campagne kawjiɗo ndiyele waɗi hono gollal dow filla no wata ko tawe ɓe keɓa hono fa hande ndiyan ɗan deeƴan nokku goto ɗo endan galluñami heɓa ndiyan keƴuɗan Amadou Mahamadou Sekou kam woni docteur ɗiɗaɓo kawjiɗo spain o enɗan nani ko a hanni gongu mamaɗ ɗan tani
avec l'étiage de cette année
Allah e yoro maayo hikka ngo ni wodi sembe to ɗum heppo yettindemi e ko nder duuɓi ujunere e teme jeenayi e capanɗe jeetati e joyi ɗi nden neno hani laabi goɗɗi koƴƴe dow ko yaawi ɗum waɗi komin ɓeyditi paddorgol ndiyam ngol gudel ngol kotta tawi min keɓi e terde ndiyam ko watta million gooto bande ndiyam maayo ngon wala no juura nimɓe gallure ñamey no mbawi hedde ndiyam ko yarto ko saɗorma fuu wala nder mum golleji gaɗaɗi ɗi balɗe nayyi min gaɗiri ɗum min beltake e mundu
ɓe gaɗi jiida hakkude mabɓe wallitoɓe ɓe hooreji seni haali haala wiide keɓe gondi e sigilla mawɗo dow filla waɗugol talki hono cuɓaki e leydi men Niger ɗo enna dow ko yaawi yaawi no woɗirto fou ndennone kayne tawado ele ɓata keji hono fa hande cuɓaki e leydi Niger joƴƴinaɗe keesi ɗi enɗan wiyama hono ɗato mum capannayaɓoɗo wii ke hono suɓotoɓe fu cuɓotoɗo inde mum nde tawama funa han tawe natal mum na weedu foto mum tawe hen nani ko hooreji seni o haalni Habibou Garba dow fi o endan maître Issaka Sunna.
La CENI s'est penchée sur les modalités de
faisabilité. Fedde leydi mawne hawjine cuɓaki gaɗeteki nder leydi ƴewtinake daari no waɗe ko ɗum waɗa kartiji wote i photo himɓe ɗum ndu waddi ko jooɗa haaleji kewɗi gaɗa caka sarusuji gomnati tawraɗe ñañal nder golle ɗe misali sarusi leydi mawɗo kawjiɗo gaɗol ɗereji himɓe leydi e filla ummotoɓe leyɗem impa leyɗe yaasi sarusi tawaɗo ley hawju ministére kawjiɗo filla reedu leydi nder jooɗe haaleji ɗi ɗum wi'i ɗum tuugo dow dewte ɗereji himɓe leydi ɗum waɗa kartiji wote i photo ɗi nane ɗum ƴewtino laabi no waɗe ko ɗum hawrodira gaɗol carte d'identité e cartiji woteji ɗi ngam hoynude golle ɗe waɗi fedde leydi mawne de watti himɓe jaaha nder reedu leydi gaɗana himɓe potuɓe wote ɗereji ɓi leydaku hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi milliaruji lasoy tati e joyi mbi'a gattete ko cartiji woteɗi photo ɗi gaɗe ñande fuudu ɗereji ɗin fuu kawrida ceede ɗe gattoyte ko ɗum waɗa cartiji woteɗi
la signature du contrat avec l'opérateur technique.
Nonni wontiri hono caggal batu hono julɗe ko leydi Niger watta hitande fo sappo jeetati lewru décembre ko waɗa to enen tawa intra tawa sokola duuɓi nanɗe sappo e jeɗɗi golleji kewɗi gaɗama caggal mum du golleji goɗɗi kono no kenno gaɗe hono misali nokkure ɗon no waɗe to himɓe yaata waɗa yilaru andal duniya e kulantareje weltare kañum e faware joni kono luumo ngo jamani hanogo ñiɓe nennene kadi ɗum waddi ko faware joni hono gam batte heɓa ɗum yettoɗo ɗum woni ɗum enɗan waɗi ko gouverneur région enɗan mo tawa nene o wi yimɓe fu ko ta toon na mbiyen yimɓe leydi fu no hani ummo daro gam batte heɓa golɗe waɗa fa wooɗa nani kettinene gouverneur Taba Moussa Dramani wakkadi mo bandimi Abdoulaye Ousouk yewtude makko.
Nous devons tous ensemble
en fu en kanana cembindinen e nyibol gallure de gadol no kure to yilotobe duniyaru jippoto idum beida wonnude gallure de sanne yerno jeyirdon dum wadila le regionji dito e gadol lumo jamani hande kanjum jaccanimin maradi zender mine himbe tawa miden kaja iri lumo mangogom min tokkitito e tewtude fadum lato gonga do yade sedda moyno fuwada balla gamu gallure tawande heba woɗa gam neɗɗo fuu gaɗɗo lebbi ɗiɗi ma tati caggal no tawa sokola no faman ko tawa gallure mum woɗi
waɗi joni ñala ni endan hono nokku to wiyete rompoye gadda fawa kam wonno rompoye yantala oɗo hono mobilaji tan enna no darno hande ɗi gala ɗon ɗum woni woreji mawɗi kojoji tasije leydi kañum e kullantareje goɗɗe ɗum dukonnan nokku enna sa a ƴeewi hande a tawan no wanna fande kowgol latigol dukonnan toɗon ko waɗa fiya darna ɗon enna ndennene kayi ɓen ɗo kayiɓe dilli koɓe dilli dillugol mabɓe gol kamɓe joi en mobilaji ɓe du eɗum latiniɓe saɗanoma sanne yaade e tewtewri mabɓe ka e joi en mobilaji e awƴoɓe ɗi ɓen enna sey kettinon nanon goto e mabɓe mbiyeteɗo Mamoudou Tinni ko haalni min subaka o e dow no ɗum woni tampitinaraɓe
soro bobo ɗiɗi go nangora
ko wownoni woni so laamu muuyi nokkure muɗum sey nila himɓe mairi gara kalanami wiya min immo min kokkaɓe nokku on laawol ngol ɗo kay wona non noon subaka min dewi tan min gara min tawi kogol ngol enda no waɗa haɓɓiniɓe du kondan no daari ɓe mbi min dumin garta ka sene mobilaji amin darna ɗo enɗan ka noon woni mairi hokkimin nokkure wonde faale banguere kobiya ko laaɓini woni hono beenuji jiɗon ɗi eɗi gaddana sanne mairi on enɗan saabu hoƴande wootere fuu min joɓatana buuɗi keme ɗiɗi hannde nde enɗan ɓe min gollonto hewɓe annda tawi to beenuji amin ɗi tawa en laatinimi du konno saɗorma mawɗo saabu sanini jomum wari nokkure nde tawa ma ɗo wowno tawdema ɗo enɗan sana tan ya filowo goɗɗo o kay teteke noon
bo fo ɗuwan seege ɗuwa koni
fa hande nder région mo no toyna doso ɗum woni hono leydi gayno ni kaddi commune ɗi fuu wakkati mo kalti en tawa e dow filla ko darto gollal guese gollal guese ngal fuɗɗa kalado illol lewru février e watugol mum ɗum nennene kay nokkuji fo ɓeɗe gonɓe golla nde joni o hono noyi wonno ɗum wontiri noyi gollal ngal wonno yaara yala ndungu no wawi ede no wawi latade ko woɗina seve kettino nano Cheibou Moussa docteur kawjiɗo filla ko darto hono demal ɗiɗamo muɗum mo leydi gaya ko haalani Dawda Hassan bandimi.
Il nous faut des semences de qualité pour améliorer la production.
Namin kandi e awdiri lobiri ko waddata bayle far demal garremo ɓe gonano no gollide awdiri illu ko duuɓi bittiɗi ɗi ko hande wittake ɗum waɗi koɓe ketta ko gasi gaɗamu du no woodi jaccoram ndungu e nokkuje to ndiyam ñaami ko tarrata remoɓe faaɓe keɓa sa ɗornam awdiri ko awata keƴƴundi e nder laawol majju ne waɗi komin ƴami gomnanti min gaddani awdiri dow ko yaawi heɓa min min balla kominuji e no kuje ɗe ndiyam ñaami ɗen. Lore arana garka kan tonuji awdiri nogayi e tati waddi, awdiri gawri tonuji nogayi e ko ñebbe tonuji tati, kayadi e majji ley commune mo Tunuga.
En direction de la commune rurale de Tunuga.
Na wontiri caggal ni duuɓiɗi nena ko ñaw appe dabbaji gomo ɓangi e nder leydi tawana wiye fanen rift nenene kayi ɗum waddi ko fawari joni hono ko seele kañum e kullantereje ko jiya e dabbaji wala sembe. Ɗum du konna waɗoɓe cukuɓe hen ɗon no mboyto wi ngala no keɓa lumo fei seeɗa. On ɗum wono hono yeruno fawari joni mbiyeteɗo Zeinabu Roua laatiɗo Goltana e kosam aren, o haalniɗo Abdoulaye Aoussouk o wi wallahi kulɗe ngala no waɗa fei seeɗa, en kettinonene yewtere mabɓe.
Akoi lokacin da kuma ciniki in yi iya sai dai abu.
No wodi wakkatiji ɗi coggu wala sai to gineji ɗin boni, amma jonɗo miɗen keɓa coggu seeɗa seeɗa. Nden mun ñande fuu min keɓan wiɓe nde sane nebban de illu ko filla ñawngu haala mursere tan ɗum woni ɗum waddanami. Miɗen ndesa nde goji gon nebban ko ujunaji hemre yaade ujunaji hemre e laso sai to boni. Ko sakkiti ɗum miɗen ɗon keɓa coggu, Allah yettama. Amma wona iri ko ndemuɗum, min keɓayi mballa yaade to hooreɓe ɓe ADF fedde leydi Amerika kam walli. Miɗen nodde to lumoji kollol, miɗen conna toon kanon min keɓayi hokkede tamal deadga base warre. Min jehi Burkina min tawi toon ko ɓe mballe, min meeɗi yaade du Mali, Allah e SMB.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi, hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi, keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nawantere ley wakkatiji cakkitiɗi ni hooreɓe gallude ñemeno gonno waɗi sanne anniya e dow filla ko darta wattugol kuran lantarki e nokkuje fu nder gallude nde gam batte yeyna ɗum fa wooɗa ta Amadou Konda ni nokkuje goɗɗe walano ɗum. Ɗum du konna wonno ko fawarjo docteur kawjiɗo wattugol lantarki le gallude ñeme o haali ɗum woni Doudou Mamoudou, o wi hono ceede ko ɓegoɓe keɓa e majjum wonno ceede hono himɓe yoɓoɓe lantarkiji fuu e nder muɗum won ko ittente seɗɗa eɓe kokke. Nan yewtere makko e Moukhtarou Hammadou jewtu dow majju.
Depuis la première république il y avait une loi de 72
illa jamanu laamu aran no wodi laawol laamu leydi gon cingangol hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e laso tati e sappo e ɗiɗi. Laawol laamu leydi bi'ungol ko dow facture ji himɓe ndiyan e hiite fuu ɗum deka tammaaje ɗiɗi dow ceede eterde kilowatt heure jaraaɗo fuu. Ko watta ɗum heɓa ko ɗum yoɓiri ceede hiite lampadeur uji ɗi e fooɗude ɗi yaarude nder bangeeje. Waɗino wakkati ko nigelek no jaɓanno ceede ɗe, amma wala no yoɓa ceede hiite gen. Har hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗum ƴewtini laawol laamu leydi gol ɗum fondi. Ɗum wi'i ko nder itte joɓeteɗe ɗen iɗum wawi yoɓani lampadiriji ɗin fa ɗum ɓeyde hiite gen nder bangeeje go. Ndenne hana nigelek hani fooɗa lampadir uji ɗin yaara nder bangeeje, mairie kan hani fooɗa ɗi yaara. Hannden nde neɗɗo no hiɗi hiite sey ni haalani nigelek yoɓa nden ko heɓani, tawi du ɗum hana golle nigelek. Ngam hitaane fuu no woodi hawrine gon waɗetene dow filla pooɗol hiite kuran yaara nder bangeeje ngam waddande tawaɓe nder bangeeje ɗen koyirnam. Amma hannden banki leyɗe duniyaaru hokki ceede mum wi'i ɗum singa potoji nokku fuu. Nde neɗɗo no hiɗi hiite gen sey ni yoɓa ceede poto on warde wuro mum tan. Ɗum du ngam banki on hi'i ko ceede fooɗa hiite kuran watta wuro mum ɗo nder leydi meɗen no ƴaadi san. Miɗo hiɗi himɓe paamadu ko himɓe e ko'e mu'en ceede mu'en gona no gatte, ko lampadeur uji ɗi gona no gatte nder kuɓeeje meɗen. Ndenne waɗa murtere fusa lampadeur uji ɗi yimɓe ko'e mu'en gonno mursina hana goɗɗo feere. Itte ɓaale mbiyaɗe joɓe ɗe du hana kanƴe gona no joɓire, no woodi goɗɗum feere koɗe gona iɗe gaɗire.
Aller revoir la taxe d'habitation peut être c'est tout autre chose.
E dow ɗum ko habaru yimɓe fulfultili semi. Assalamu aleykum, mbalen to jam waɗi.